lelega njigela ya labuka sinjigeri lelega ngwatela ya labuka singwatele ya tiba bisato buna
That's why you go back and zaga, but we can never tell how I live.
Pilu yangeta babi alafita mutu. Pilu yangeta babi alafita mutu. Pilu yangeta babi alafita mutu. Pilu yangeta babi alafita mutu.
Yalawo, bungwisha busi. Yalawo, bungwisha busi.